Yes, someone can say yes, sir. Bad.
Zombie.
Ni kama yangu taipata hata mkibana.
Ni kama yangu taipata hata mkibana.
Hey mama, kumbe squeeze wa chawi so wazee.
Hey mama, kumbe squeeze wa chawi so wazee.
Ni kama yangu taipata hata mkibana.
Ni kama yangu taipata hata mkibana.
Hey baba, no my people jack me.
Hi baba, no my Aye? People jack me.
Mungu baba tusamehe tumelewa. Hii dunia kuna watu wanaboa. Mungu baba tusamehe tumekunywa. Hii dunia kuna watu wanakera. Ah, chikiri pa 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 pulipu. Vanikiwa, nini unapungukiwa?
Kwani mimi vanikiwa, nini unapungukiwa?
Shigiri pam 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 pulipu.
Shigiri pam 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 pulipu.
Usopenda mimi nikifanikiwa, wote va 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 yo. Va 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 yo. So penda wewe kufanikiwa, wote ba 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 yo.
Ba 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 yo.
Yani kama yangu, taipata hata mkibana.
Kama yangu, taipata hata mkibana.
Hey mama, kumbe squeeze wa chawi so wazee.
Hey mama, kumbe squeeze wa chawi so wazee.
Nasema kama yangu, taipata hata mkibana.
Kama yangu, taipata hata mkibana.
Hey baba, naona mapepo ya kime.
Hey baba, naona mapepo ya kime.
Mungu baba tusamehe tumelewa. Hii dunia kuna watu wanaboa. Mungu baba tusamehe tumekunywa. Hii dunia kuna watu wanakera. Chikiri pa 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 poripu. Kwani mimi nikifanikiwa, nini unapungukiwa?
Kwani mimi nikifanikiwa, nini unapungukiwa?
Chikiri pa 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 poripu.
Chikiri pa 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 poripu.
Wasopenda mimi kufanikiwa, wote va 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 yo.
Va 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 yo.
Sopenda wewe kufanikiwa, wote va 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 yo.
Va 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 yo.